ki onan ketin habaru sukab umma tobe ko jeddir ay ummon halno oni farida mom hadda mi wondi Aminatu Bubakar Aminatu Foma
yanta fagi da foma da dum woni ko kalenta sukab umma togi hande asawe
ko woni nyanya altinne jotudo sappo e joy e leru october ni en wi biccende mayde president ummo Burkina Faso ummo ete Thomas Sankara hanne hitano mako waran zai didi e mayde amma sukabe lady nyame e gidi golle kinki modi ibe nanana ummayde mako dai habar men ko fiddinol ko hanne men jamen kan on do sigilla ko sukabe gai gangada bokinol e yawdu yeso nyame men kantare ko men boori nyanya fuko woni firtol bonno
Asawe e alal bitido o joda hali wadamu do filo kollol bila idako chaka himpe fedde Libre Afrique Niger der yilahu kope gadi.
Nenina amena, kenya ahambumboye hito mope. Ganchop eda seme ketunu kwa gadi nandame.
Karabandu la libeke.
Enen tawa ndor lady to ndena agwe jonde jam nolati satorma. Natawa adwe den jidi hewutu hori mudu e jonde jam. Hollude sukabe ummatore kany e leydi fu fi hedde hore mu e jonde jang o enda
ko e vraiment nous avons besoin de la liberté
hanne no gombatan ma amina nyanya altina aya sappo e joy ileru october ni woni biccande mayde Thomas Sankara ko e hanne hitane waranza e didi e mayde
nonno farida neddo mo derje modo o ni ne onon ko sukabe no gidi mo sanni do nya mayni ko sukabe hali niga
Sengonga onedo no jinga no leide Afrika Thomas Sankara o no lekon non jati
in ikon kwa
rien kan nan tandam mem
ko wadi inde makko wurti dun kanta heji neddo anda ko Sankara no kukudo hore mun no ko watta leide Afrika choptu denne no tilsinon o andi tan hedum
de libérer le continent noir
Thomas Sankara c'est un
Thomas Sankara o neddo non kando nyeminede neddo no mo wawa yeggite
on jamais oublié
Amina wa anni koje e giddi wattugo men gattugo uniform unko e kol onok men goni sukabe e kol primaire e lycée
gam e tampina men nino dem on en fije nino to farida gattol teni o der lakoluje privé e public hunne non ko tilsi sanni illi hitanuje yowtude sanne do wattay dundu no heba sado maaji sanni der jande mokko joni sayni men kettina ko jangobe e janginobe hali
eren goni yande sappo de mintaji nogayi dammugal lekkol mawdo mo kwarkano gondal gallu nyame Abdul Majid kayum rumana sukabe jangobe be enda e be gatti kaddule mabbe lekkol mo be goni be jangal der mudum to gorne no lawni sarakano wundi be kalni min seda Dume woni nafaka gattol kadule nandaroje e lekkol de enda
ça permet d'identifier les
dum wadan lekkolijo andite misande bononda lawol wadi deni ide hemun no wite der lekkol manejo woni mo janga acce nodde mawdo jangirde
on va appeler votre proviseur directement
bon gattaki teni no wodi on fani sanne gan wakkati go edun rara gatti do teni imo wattaki moy woni jango der ma de ne wattiki teni mo idun anne de jangirde ci
woni partie de l'école
kadule nandaray ko sukabe jangobe endan no mojji san yaade sukabe endan sabu no holla wiide ke keddu jangobe fufoto chap yarno Mahamadu Musa horejo jangirbe ten CES kwarakanu go abo haliri
c'est une identité
ilule kolijo yidano e kawdude no famte der jangirde de jiya edum buita burdi ndiro hakkunde lekkolibe ben dum waddan du ko lekkolibe ben lato gotel far jande miden jama e sarobe ben do ngattana min juude min kabano min deniri sukabe
sécuriser leurs enfants
no wodi wabbe latibe dum nanga hakkile mum wodde sanne lekkoliji di no kenni no tilsina sukabe jangobe fu ngatta kaddu nando roje de endam
anni mina mi hala magonga mi makon donko gommi suka mi da gattor uniform on ko sedda do habar findino me ko hanne asowel men jaha men kalno do fedde sukabe ko e ga'i gam pirtol ko e himbe unko sukaɓe ummatoɓe
nonno fagida yilahu oni fedde ajab ye waday dum nyande alarba de hakkunoji balde joy sukaɓe ummatoɓe banjeje joy ko nyamai no yan heba firtol ko e do bokino leydi mabbe sai men kettina ko be kali
jimi e bami fina tawa sukaɓe ummatore no borni toggoyi lati ko no winda e mudum alwato to dum woni wakkati o wadi maada jahangal firtol ko e tindi ko be gonde be ngada do fi sukaɓe ummatore tabitinde bengu leyda ko mudum dum fudda kana ni 16 leur octobre jangire mawno galdo nyame universite addu mumun do hawrinde sukaɓe ummatore do fi jande kanyum e gunda lobban kanyum ko wadi dum dum saabi ko be ngadi gal do jahangal ibun isa abdul majid hore jahawrinde haali
en tant que jeune
no hani no min pirta ko e bandiraabe ami hebe be deena are leedi kawtaade de gan leedi meden cukaabe ummatore di wodanta hande e jango fu denne no hani non min kolla bi leedaku heba jango min keba ardangal
ci fera de nous des responsables
gal do jahangal ni watana balde joyi be jiltudu konda e der bangeje joyi der gallure nyeme do endan sabu cukaabe ummatore hewbe ngalan tabintet bingu leedaku men wodo yerno horjo hawrinde endan haliri
nous avions constaté vraiment
min tege ke min gi bangeje to rafi hollude bi leeda ko tawti bangeje de du goni peyi ba ko arateji harobanda e bukkoci
banda de bukkoci
pirton ko himbe halugol tantindi hejata dun sabbe bi nene sebe darbe ngada golleji dartini do filo wartugo hakkuleji himbe horjo hawrinde endan
a chaque niveau nous allons
to min gari fu mi ittan no kure to sukabe ummatore bangeje den garta kawre ekkintini kambe e pirta ko e bandiraare mabbe
chaque quartier respectif
Mohamedou Souley jangowo no endan warayna tanfa jeewa fuddan pirto ko ngo
direction en tant que d'actualité
wudeno ko filamu wonno haale hande kor hala batungundo wodi sanne sukabe ummatore no pamanan dum dudal leedi din fu no sukabe ummatore hegaaki denne ceede gatte der leedi deni sukabe ummatore pamtinaka
n'est pas consciente
dun do hunde labber non sabana findina hakkiloji himbe Mariam kandu konno jangowo non do fi hakkileji bibbe adamaabe o wi baajon dum moddi sanne
jondo sukaabe ummatoore e be andi hakkeji leydi mabbe sukaabe wonna suyu yaade yeso mabbe be adi anniya waylude leydi mabbe wakkati wadi gam waddude bayla baylo odu sukaabe fuddata dum hakkude sukaabe ummatoobe e be pami diga sanni
ko hawrinde yidi ni woni jahangal gal wada le kerol gallure nyeme himbe fu famtino do fi o fawoda
jome jame natan do ko woni firtol bonnume
do tefal barjare ko doggu dedda hikka o ni bibbe leydi afrika tatiye hebe barjare de bibbe leydi chenian idi e flikki poje timoti uganda du joshua kepteji e kasandu ne o kenya goto on timoti oyo o nyamay do metruje ujinere e chemjoy kokol barjare o ni e jaha e kokka dun nyende lasu e tati lewgu september ton munaku
Domen katini o habaru sukaabe ummatore sey jeg idugo to Allah yari men mi yetti amina hirdema
mi yetti Farida
men yetti kettinol